bose byange tosagasagana oyo gobatoka mbokwagala muleke agenze nabalala omuntu gwendaze ebyama byange nga ndabyomwoyo wabula kimatisiza mponya akajanja kandi mu butuufu ekibadde kimpujjo n'omwana akimmazeeko abalungi abansomesezza kati akamanyiira akammazeemu ankwesa amaaso ge era nesonyi okwagala nanoyo omutuufu okwagala nendaga abalungi gye babeera nenonda yoyo gwe nalaba abasinga olwo ne neerabira nti abalungi mbwaza nnamaaso obuntu nabuuka mu lyato nalinnya mu nnyanga wabula kimmatisiza mponya akajanja kandi mu butuufu ekibadde kimpujjo n'omwana akimmazeeko abalungi abansomesezza kati akamanyiira akammazeeko ankwesa amaaso ge era nensonyi okwagala buli lwanyumya ansuubiza nsi naggulu ng'omuntu olimba otya munno tibwolifa baliziika mu nze nzijukira ne lwe yalayira butalindeka nziwe wandagoro emmanya nfunya singayo kati bambi nsaba weediime nga luli edda wabangawo obwomu mutima gwange koma kwono tokira wabula kimmatisiza mponya akajanja kandi mu butuufu ekibadde kimpujjo n'omwana akimmazeeko abalungi abansomesezza kati akammazeeko ankwesa amaaso ge era nesonyi okwagala ankwesa amaaso ge era nesonyi okwagala ankwesa amaaso ge era nesonyi okwagala.